Ngubani igama lam?
Igama lam ndingulungisa Ngqolofu. Ndifunda apha eFata School for the Blind, ndenza ugrade 11.
Ubumamele Mr. President ethetha mhlekazi, ucinga ntoni ngespeech sika president?
Kwezinto endithe ndazimamela naye aye wazivelela ebezithetha, umzekelo kungakumbi thina sikhubazekileyo, uzivezile izinto esikwaziyo ukuxhamla kuzo. Umzekelo, izinto ezinjengegranti ukuncedisana nabazali bethu kube lula into abasifunde. Wasixelela futhi nangenutrition efumanekayo esikwazi ube siyifumane free, kube lula into abasifunde apha kwizikolo, ungakumbi apha kwi-special schools nabantu abakhubazekileyo, nezinye ke izinto azivezileyo eziluncedo nakwabanye abantu abangakhubazekanga.
Okay, ndiyacinga ukuza kwakho apha ubunazo izinto obuzilindele uba upresident ngahle azithethe. Uye wazithetha upresident zo zonto, izintoni zona?
Izinto ebendizilindele uba angazithetha upresident angadanga waziveza, endiqonda uba inoba mhlawumbi ke usezoziveza ngenye imini okanye abancedisana naye bangakwazi bebabe bayazivelela. Umzekelo, isikolo sethu kwizinto ezininzi asikwazi ukuba sibe siyakwazi ukuphefomela ngaphandle, italente efeleyo apha ngaphakathi ininzi, and xa simamela kwii-radios nakwii-TVs siyakwazi uba sive uba abantwana abathile baye bakwazi ukuvela kwiinto ezithile ezithina singakwaziyo ukufikelela kuzo ngokwendawo lesikuyo ngendlela esingakwaziyo ukuvelelwa, ungakumbi ngabantu abakwazi ukuphuhlisa izinto ezinjalo. Into ezifana neetalente zabantu asikwazi ukuphuma thina apha ngaphakathi ngoba sinayo indlela yoba singakwazi, akho bantu abakwazi ukufikelela apha kwisikolo sethu sibe siyakwazi ube siyaphuhliseka.
Ngeyiphi eyona nto mhlawumbi oye wayibalula eye yangumdla kuwe kwintetho kapresident, noba zimbini noba zintathu?
Yindlela azama ngayo ukuthoba i-crime kwelizwe lethu, wabe seyixela futhi ne-percent abayibonileyo ngokwendlela eyehle ngayo, ne-infrastructure eyenzekileyo even nakuyamilali izinto ezininzi bezikade zingekho, kodwa ngokuya izinto ezama upresident norhulumente wethu sezabe ziyenzeka iinto ezinjengemibane. Ilali ezininzi ngoku xa sithi ukufumanisa iyafakelwa imibane.
Eyokugqibela mhlekazi wam, ngephi into mhlawumbi onothi xa unonika ithuba uyishera nopresident, ungashara nonopresident?
Yho, inintsi kakhulu into endirhalelayo ukuyishara nayo president, esiba ndingumntu ongaboniyo ndinoxanduva olunintsi ngoku, ndinezinto ezinintsi endikwaziyo uzenza urhulumente akwazileyo uba makabe uyandibonisa into yoba mandikwazi ukufunda, mandikwazi ukuthini. Uluvo endinalo ngoku loluba ndikwazi ukufundisa nabanye abantu even nabangakhubazekanga abacinga uba umntu okhubazekileyo ngumntu ongenokwazi be abe ungumntu obonakalayo ebantwini. Ndinayo ngoku i-method nestrategy enokwazi uba ndingancedisana nayo president avelise indlela yokufundisa nabanye abantu babe nolwazi ngomntu okhubazekileyo.
Ndiyabulela mhlekazi, kodwa ke ngeyiphi mhlawumbi enye into oyicingayo ubunoyithetha malunga nge-speech?
Enye into ebendiyicinga kungakumbi abantu ba HIV positive ebethethile ngabo, ndiqinisekile isinto ezi under i-socio-economic issues ezo ebe wathetha phantsi kwazo, ne-poverty nentontoni. Umntu ingase angafunda naye afunde ukuzimela, ungakumbi lalikhona ilizwe elikhuphile upresident lasithi fukuzenzele, umntu angahlali phantsi kuba ebona ecinga uba izinto zizokwazi kumzela, into yakhe ayimele ngenyawo ukuze akwazi ukubonakala naye nolwakho uluvo lukwazi ukuvela.
Yabulela mhlekazi, inkosi kakhulu.
Enkosi.